Minzani z'omudduuka e Kampala n'amayinja gaazo zitundibwa aba Accurate Weighing Scales Limited kuba ku ssimu yaabwe plus 256-705-578-23 oba 0775-259-1. Minzani z'omudduuka e Kampala n'amayinja gaazo zitundibwa aba Accurate Weighing Scales Limited kuba ku ssimu yaabwe plus 256-705-578-23 oba 0775-259-1.